akili kuwaze, moyo ukujaze, hata kwenye magumu ujikaze, tama ujikataze. Sina la kusema mama, kwa nini shagundua, gundua, I don't need no bar by you. Yeah. Ubaya wasambaze, lakini ujikaze, we mzuri zaidi yao usiwaze, wasiharibu chance. Nikikosa ntaomba msama, kwa kuwa umbua, umbua, wajue I'm here for you. Yeah, yeah. Wangu wa moyo, wa moyo, na kuita kipenda roho, na vile uko loyo. Oh mama, una heshima, una nyodo.
My woman, yeah, my woman.